Nå kommer bluesen skikkelig.
Okay, guys, you ready?
I'm ready.
I'm blue today.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Funker inn i det, kan jeg lade.